This is an MUT Radio podcast.
And namhlanje ke phela ke isikhathi isingqondo singena yona sithi ke sakha insizwe. Mase sikule ngosi ke phela ke sihleli sikhuluma ke singeze izihloko ezibalekile siphinde sibe nawo amaciko sidayisa umculo ngempela ke wamaciko wakithi. Uzingoma umculo lo wesintu umculo esakha ngawo isintu. Namhlanje sithi ake sikhibele indizayini phela emhlanje siyothi ngiyacaba ba phansi eRichards Bay madoda. Omunye wagcina eRichards Bay khona ngamzukwane eyo deliver izinkwa kwaphela lapho futhi
Richards Bay ngikunguza yonke go lokhuze komhlathu ze sports complex go ngihambile ngigunguzile
umnando kulala ngoba uyophupha emawulele indawo yayibona
King yara is Richards Bay ngakuphi nje muphuma lapho umshow benga kuphi
kodwa uphuma ubheke ngakhona Namhlanje sizihleleni noGog Sangweni emsozweni wakho yiMUT Radio. Lase mlande khona nje bukhoma. Sithi ke namhlanje sizokwakha isizwe. Sawubona ma sikubingelele siphinde sikwamukele emsakazweni MUT Radio.
Basakazi ngiyabingelela nabalaleli beMUT Radio.
Kusiyami umlaleli olalele njengamanje uthi ufisa ukwazi kabanzi ngoGog Sangweni. Momchaza sithi ubani uGog Sangweni? Udabuka kuphi? Waziwa ngani? Azafike endimeni yomculo.
Okay, uGog Sangweni nje sinye nje salikaze siyigugele. Esigugile nje esuka ngapha eRichards Bay kodwa kahle kahle uGog uzalo le ndawo nase Fryhead eMvunyane esimashwini lapha zale khona inkaba yami lapha na nje Friday ngazalela kwenye indlu nje yodaka lapha
ya. Efilite
eMvunyane esimashwini. Ngahamba ke ngaze ngafika phela eRichards Bay ngeindaba zempilo sifuna imisebenzi nani nani kodwa sengisa khamuzi ke manje eRichards Bay kokusangweni ngoba kuthiwa ugogo nje ingoba uyisalikazi une siphiwo sabantu abadala labantu okuthiwa ba spiritual gifted aphinde ugogo futhi abe yiciko uyabhala ingoma ugogo uyacula ugogo uyamotivator futhi ugogo ugogo uyinto eyiningi nje uyenza ugogo nanemsebenzi yezandla nje salikazi nje impela nje siphithizelayo
ngiyengezwa impela ugogo manje mina mathi ugogo ngilendile ukubona umuntu ngempela
odondolozayo
mhlawumbe kukhona intonga la yabo ngize mhlasimbe yinsi ukuzempesheni ngizobona kusansi ukuzempesheni yakho No ngiyabona umuntu ikhanyisa ukuthi ugogo ngoba unesiphiwo somsebenzi wesintu ngokwelapha abantu mhlawumbe siphinde singtonje ngale nto kuthiwa talento
ngesingesi kuthiwa spiritual gifted
yeah
ngawela ayithi uma ngilitholile ngiyalisebenzisa
Mhlambe ake sibheke la masikhuluma ngendima yomculo mhlambe singayithi indima yomculo kunalento edumile kunalelo hlobo lenkulumo oluthi ngiyethatha lento okuyinto mhlambe sekuyophela ngithi inyanga yesibili manje makuthiwa ayithathwe lento yini le ekusuke ekhulunywa ngayo mase sikhuluma ngokuthwala umuntu emethwele kusuke kwenzakalani
uyabona nje mina ke ngoba ngugogo umsenzi kagogo ukukhuluma amaqiniso nani umthoko gogo ibona basiza abantu ukuthi bengangena into ene wrong mina njengoko kusangweni makuthiwa thatha lento yaphilisa ungahamba uthatha izinto ongazazi Miyego sayithathila ithatha into yakhe ngoba uyazi ukuthi imsiza ngani. Kodwa into ongayazi ungayithatha. Baningi ke nasebeyithathile lento. Esingazi ukuthi into yini lethathwayo kodwa abangasakwazi ukuphila nayo. Asebefisa ngabe bengayisusa lento kodwa ayisasuseki. Ayisahamba into isiye ba destroy ngisho impilo zabo. So ezinye izinto ziyashiwo njengamahlaya kuba ingathi izimina but in reality akufani njengoba kusuke kushiwo ngomlomo. So be aware ungahamba uthatha into ongayazi everything oyenzayo empilweni yazi ukuthi yini first case nje ubuzi lento le wayingashiwa igama lento ukuthi intoni yini yona le engashiwa igama thola uqala ukuthi yini lento bese masu understand ukuthi lento leni yini bese ukhana ubona ukuthi usungayithatha ungaveli gijima uyothatha ngoba uzoxakeka uzoba nenkingi
ngicabanga ukuthi into edala ukuthi ingashiwa ngegama ingoba izinto ezihlukene eyithathwayo eyiphilisayo abanye bathatha ukuthile abanye bathatha ukuthile ingakuthiwa nje thatha lento ingaki ingadalulwa ngegama ngoba sithatha izinto ezihlukene sabantu
uqinisile impela zazi alikhi igama elilodwa
lazi ukuthi yini oyithathayo
wazi ukuthi yini leno oyithathayo ngoba lento lena ngithi la emhlabeni ayikho into yamahala yonke into uyithola ngoba uyisebenzele uze wazi mawuyitshethe kuzobalula wena ngoba usugijima wathatha lento uyadlala uzoyisebenzela isingakuwe Hayi kuthe yamahalo sazoyikhokhela lento ongazi ukuthi yini yona lento le uzoyikhokhela
noma ngabe yini kuphilisa
noma ngabe kuthiwa yini uzoyisebenza ayikho into yamahala ukuze uthole into you have to work for it ayikho into yamahala la emhlabeni mayisheshe ifika ungakayikhokheli uzoyikhokhela usuyitholile
kuz ngeke ngabuka nale ligama kokukhona ligama elithi ukuthwala kanti mangihlazele ligama ukuthi okay makuthiwa umuntu uthwele ukuthwala yona into elula ngoba umuntu mawuthwele le njengeyintombi mayiphuma emfuleni zithwela amabhakede
yasinda yebo akhambeki kunzima
mawuthwele kuyasinda ukuthi nokuthwala kunento ezakhona ezikusinda kodwa lento zokuyini
yebo
ukuze uthole imali kumele uyisebenzele
uthole imali kumele uyisebenzele and le mali ozoqala usebenze kuqala bese uyayithola in a peace of mind kodwa lene zofika izizumbulu ngoba usuthole lento yahamba yokulandela imali thola ukuthi izoqeda ngisho umndeni wakho izoqeda ihappiness yakho izoqeda yonke into othu uyayithanda uzogcina ungasay enjoy ngisho ungasay enjoy ngisho nale mali efike nalento so khohlwa ile nto ukuze ukwazi ukuphila kahle ukukhululeka emhlabeni
ya yemandela oyibeka nje kahle iyakhanya lento iyezwakala kuhle kwana kwanugwaja omhlophe ugijima ehlungwini Kuthem agas bekelana ugogsangweni ngoba hayibo ngilibiza kahle
yebo
phela
baningo gogo
ngozingishayi
nami ngibheka la ingomazi yakhe ngeke ngabhala umunye ugogo la
hayi njalo
agas bekhe isiphiwo sakho owasiphiwa abakweni osebenza ngaso bese siphinde sibheka nesiphiwo sakho endimeni yomculo kuhlangana kanjani mawubheka ukwazi ngani ukubalansisa ngabe kukhona indla kuhlangana khona ukukhona la kuphazamisana khona
Okay isiphiwo sami nginesiphiwo sokubona izinto nginesiphiwo sokukhuleka nginesiphiwo sokulapha ngamakhambi konke lokho kuyisiphiwo angikuvelanga nje ngavuka ekseni ngathi sengugogo khona abantu abadala abasuke bengithuma ukuthi yenze ukuthi nokuthi kanjalo nana nomculo ngoba sengisendimeni yomculo angaze ngitshele before ekukhuleni kwami ukuthi ngase ngibe umculi ngelinye ilanga kodwa nakho ngiyathemba ukuthi kuyisiphiwo engisiphiwa abantu abadala ngoba abanye abantu bayalapheka belashwa ingoma omunye umuntu uyalapheka ungakazi umnikeza amakhamba ungakazi umkhulekele kodwa lalela ingoma bese kushintsha isimo esithile empilweni yakhe so na umsebenzi lo wokucula still ngiselapha ngiyalapha nangumculo cause ingoma iyaphilisa
Asibhekelana ukuthi ke endimeni umculo ungene kanjani ungene nini yini lekhuthazile ubuthathe leli side lomculo uma ungena endimeni umculo uphinde wenze lomculo wesintu ubayeke laba abanye ngoba phela siyazi iminingi imculo kukhona noma piano kukhona ogqomu kukhona o afropop nan yini le ethema ikwenza ungene endimeni umculo wabuza ungena emculweni kaMaskandi and ungene nini ungene kanjani
Okay ngicathi unyaka wami wesithathu lo ngiqalile endimeni yomculo ungena kwami endimeni yomculo ngoba bengeke ngasho phambileni ukuthi angaze ngiphuphe ngumculi ngelinye ilanga kwaba instruction ephuma kubantu abadala ukuthi sesifuna ungene nasendimeni yomculo manje mawunesipho ke sabantu abadala bayazi usuku njengengane uyahlonipha abakutshela khona uyakwenza yebo na yebo uzocula hawu ngicula ini ngakaze ngicule phambileni Okay amaculo engwaculayo yonke into engenza empilweni ngahlahle ngihlonipha abalele ngivumela abalele ngihlonipha abantu abadala so yibona abangiphi ingoma engiyiculayo nanokuthi ke angikhethileke ngokuzomculo cause ngoba ngisho ngiyaphiwa makuthiwa ukucula lengoma lengiyayicula ngoba ikhona nje nezinye izingoma ezingamanye ama genre kusho ukuthi ngile athi ngile artist le kuthiwa i multi genre artist ngiculi noma yini abasuke besebeyisho ngaleso skhat cause bayazi ukuthi why so mina nje ngingane nje inkosi yami eyihlokoko nje oyihloniphelelayo inkosi ohloniphayo
bangithi
ingane ugogo cabanga
Afini sibhekelana ukuthi ngawazi yazi ndimi nomculo kune ingcinamba eyiningi ebhekana namaciko akithi kulesikhasa namhlanje iziphi lezi ingcinamba oseke wabhekana nazo emculweni uma zikhona oseke wayinqoba kanjani
lapha ke emculweni ngoba mina ngisafika nje kuningi sengikufundile. Kunye nje kwakhe ngikufundile ukuthi izinto azenzeki ngokusheshsha ngendlela ofuna ngayo. Nanokuthi kwesinye isikhathi mawuqhelile emculweni ubona ingathi angazi yini khona le picture banayo but ireality uyithola kahle kahle masufike khona. So ngikhulile nje sengifundile emculweni naneyingqinamba ke ngeke ngasho esisathi ukuthi kukhona ingqinamba sengihlangabezana nazo but ngiyakuthatha njenge learning process ngiyafunda kuningi sengikufundile sengifunde kakhulu emculweni sengize nginane company yami emculweni siyathokoza entertainment kuninje ngiyafunda ngiyakhula ngiyabuka ukuthi okay ubani ngiyahlangana namanye amaciko ngiyafunda ngiyakhula nje ngiyakhula phela nje ngikubonayo ukuthi okay kuyo yonke into empilweni kumele ube nenkonzo yokulinda nenkonzo yokubekezela yonke into emhlabeni it is a process njengebhodwe mawulipheka kuveli ivuthwe uyaqala uqobe ulungiselele kahle then ekugcineni kugcine sekuvuthiwe so yilokho nje ngisakufundile ukuthi kuyi process
Chazimbe sasibheka sesoyiphetha ukusukela manje kuya phambili yini umlaleli nomthandi womculo kaGokusangweni angayilindela kuGokusangweni kulonyaka ngabe mhlasimbe ukho nomculo obhizi ngawo osawupheka studio masikhuluma mhlasimbe ngesingle noma ialbum noma iEP yini lengayilindela iziphi indawo amangakulendela futhi ukubona kuzona abathandi nabalaleli bomculo kwaMasikandi
engakusho nje ngokwengoma angithi abaphuthuma abalaleli beyochecka lapha yana okudayiswa khona umculo online kade khipha nje ugogo ngey 25 khona ingoma iphumile iAfro music emnandi kakhulu ethi ngisempini hayi iyavutha bo iyavutha ushinje kokusangweni ngisempini enyeke sengizoze ngikhipheke ngonyaka ozayo but ugogo nje usazobabhize lokho epheka nje ethulula epheka ephaka
Gogo seke kunesihloko sike sakhuluma ngaso la yakusona isihloko inkulumo nje ivelelile engomeni wesikade sidlala ezulu messengers ebithi ezikame ezikamile sase sibuza ukuthi ngabe leso sisho leso sichaza ukuthini mhlambe njengogogo uyasazi leso sisho leso zikame ezikamile
mase kuthiwa phela zikame ezikamile kusuke kusho ukulapha kusahlehlwa kusayiwe emuva whatever leso kusiqaliwe uzokwenziwa isuku siqale futhi isuku sizokwenzeka kusengasajiki
umfowethu King Africa uthe makuthiwa zikame ezikamile wathi wena usebenzisa ikame nami ngasebenzisa ikame sakama umnganye zikame ezikamile
hayi kusho siyaphambili kuthi asahlehle
hayi uthe inhlanhla uthi ke nezikame umnganye
Dabe sasikho ngilele phansi.
Dabe sasokoqa abafisa ukuthola umsebenzi wakho bangawuthola kanjani uGokusangweni utholakala kuphi inkundleni zokuxhumana inombolo uthe unenkampani mhlambe sizothola nenumber ya manager mhlambe iyona le shooter manager sacela nje usiphe yonke imininingwane yokutholakala kaGokusangweni nabafisa ukuqasha emcimbini yabo abafisa ukufeaturisha abafisa nje ukusebenzisana nawe
awubakithi siyatholakala isalukazi sikhona kuzo zonke izinkundla zokuxhumana ukhona lapha uGokusangweni kuFacebook uGokusangweni Gok stroke Sangweni abekhona kuInstagram Gokusangweni ngamagama amancane ahlangene abekhona futhi uGogo kuTikTok ngamagama amancane ehlangene Gokusangweni nakuYouTube khona umsebenzi kaGok khona uGogo Gokusangweni yonke indawo nje uGokusangweni aphindeke uGogo atholakaleke ofuna ke ukubhuka uGogo athinteke umanager la wakhe bakithi enambeni ethi 067 024 0097 0 067 024 0097
bathola imanager lapho
yebo
imanager kaGokusangweni no manager ekampani
imanager kaGokusangweni
oh hayi enkampani
right
imanager
onke
phela
Right, sasibonga kakhulu lapho yathi isikhathi sikhomba ngayo phela sike imzuzu ingamashumi amane nesikhombisa libombene le nomuvo ihore emsakazweni wakho yi MNC Radio kanti ngaphansi kohlelo ushuni wengoma ingosi sakha isizwe
This is a MUT Radio podcast